Clever.
Yo, Clever C. What I'm about to do. You gotta see. Let's go.
Ineswagi yanga ni mafuti na my knife addressed to kill. Benilemba fiesi weka zilemba will. Cause I'm sick with the flow. Voko inveka chape flu. Pepa peze kaba kulu spadonye la supu. Nyimbo za tu weather street inangu klapu. Gama pompi ya wili zilila tapu tapu. Haneva nyuma kolo banu bati mfela bati feeling ana wadez vamwela peti mwela. So, vasie bakopele bokopela. Dine wachimwela bebe bashanchila chimwela. Vama yopa nikaonekela nilimonga mathematics. Magelo bambili bama nifela cause my face looks like Trey songs. Rap yanga pala rap kid. Mugem nikula rapidi skiu yanga inajafidi. They dig me monga nikulima. Sima hale za tika piba. Story yanga ni muiziba monga ni micha ni breastfeed. Mafansi banu monga nyula chino. Chiza pwela chitenge. Ndine bati nyuzi. Walo kuza dead business. Manga belenge. Nichikandia mgelenge. Flow yanga kusasa sasa. Life yanga ilimonga hule. Ndaba ingo pasa pasa. Yeah. Straight fire. Guess you already know what it was. What it is and what it's supposed to be. It's Mr. Goofa Kangwata. Your boy Close. Pepa peze kabakulu spadonye la supu mdana.
Clever.
Hallelujah.